You know what? Moving on is goddamn crazy, but I think I made it.
It's G-Study on the beat.
Dear X, Misha Weka X, saw my text, get your father next. Miss of festin, I swear school last. Haina fedha vipi nitukuze past. Utabaki chwani mwangu kama memory. Nekibiri nitakuchora kwenye diary. No naje nandike documentary. No ways but picha nikifikiri. Au labda kwa kuwa nilikupa sifa, kadhani kijana cha nitakufa. Hata sikufa, kile ziba nyufa. Palipo pasuka sasa nikupe taarifa. Yamesha pita lemebidi niseme. Staki vita kama vipi niteme. Status insta posti pics nichome. No cheese in it coming.
Ulijiona, nimeshinda. Ukasahau, kwamba wako wengi nyuma. Ya mwanaume nasema no, no, no. Sikuhitaji tena, nasema no, no, no. Nimepata mwingine zaidi we.
Sogo maravi sama drama. Mogo kwangu get kama usama. Zigwa napo pita lawama. Watu anazama, wapi na kwama. Uzuni tunavembo kila kona. Vidonda tunaguwa tunapona. Ya tunashona, kwa tunayona. Adaktina na kutaka mona. Mapenzi moto moto kuna subway. Na sense joto joto wina naswe. Mapendi choko choko simple body. Amina toy boko boko mbali na stay. Pengine uli think nitadoda. Mungine sita mwit nitagoda. Nichine ni walonti la moda. Pengine hukujua we kwa mungu na soda. Kipi unataka ulichachanta pay. Vipi unangaka umechacha songei. Vipi ukisepa ukana chan enjoy. Mana kwa kenme data mena sauni toy.
Ulijiona we umeshinda. Ukasahau kwa wako wengi nyuma. Ya mwana umenasema no no no. Sikuhitaji tena. Nasema no no no. Nimepata mwingine zaidi we. Nasema no no no. Sikuhitaji tena. Nasema no 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 no.
Paper records.